sawirkii 19:1 naagtaas madii hoggaamiyaasi yaa reer bani israa'iiliyiinta oo dhan way magacaabeen lan la araaw yoel lankaas yaa way ka tiri kooy agtayseed asin absatoy yool way lakiin fadee in aad israa'iiliyiinta hoggaamiso laakiin adi way la koofadee in iska gariso beerta teendhadki dhex taalo dhatiyey meelaas way ki aamaase hunguri aanahan iska abaase laakiin madii adawga kooyaan adi way la koofadee inii buugnahan weeriso hurdadana waa la koofadee inii asin hurdino markaas yaa naagtii lankiyaa dirtii way antagi wayna andareeri meeshii dagaalka teenradii kitaala madii gali yaa hurdi madii hurdada usu hurdi oo dhagshay andhigi dhulka yaa waylika gaari ninkii barag la araw baragyo an kooy waynika ari yoel adi an hurdino malika arinee ani way ka tusee intii adi hurdo adagu inii meeshin kooyo laakiin sidii maamada ankii sheegti iska weel